Salarosa. Lora. Lora. Sengurora. Kana hubona chenda kumti. Sengurora. Lora. Nyola. Chiwato nyola. Kana hubona chenda kumti. Sengurora. Lora. Sometimes, sometimes when I see your beba wanda. I respect to your mama and your father. Bakula bacho kuzalo mana watyo. One time, two time, when I be so mana ya vichuka. Gatunyo miranga tulimasuka. Kame seta mula kapi ya liwano ya fanda. Gane palu wazine moku wanika. Gane wanyo nyokira maziga kanji. Kumtima guze mokuwa. Yadenga basoka wakuisa kovjirita. Mukama wansi wenjuwa. Wewe watonda watondoli ola. Siwa musalo kusovya si chigana. Na yono lora ya nemesa vienkola. Lora, sengurora. Kana hubono chenda kumtini. Sengurora, lora. Nyola, chiwato nyola. Kana hubono chenda kumtini. Sengurora, lora. Mugemo nisile mbenye. Obata, ta, sehete. Senika nile kama ya kenye. Emumbo nari obatawe. Seniyo maitaka yo umwene. Mudanta hubu hanga vutete. Bonobo saliko bunkenge. We uwakana ingo meita. We ishe boom it's a fire boom boom. She arebo na washele. Biosi huwe wambisa papa wele. Banoba huba bahuba tikudu bahuba. Lora sengurora. Kana hubono chenda kumtini. Sengurora, lora. Nyola, chiwato nyola. Kana hubono chenda kumtini. Sengurora, lora.